place of me. I will pray. If I don't pray, Satan will make me submit. I will pray. If I don't pray, Satan will make me submit.
Oh, Hallelujah.
Jesus loves me.
Jesus loves me.
I know my God.
I know my God.
And my God knows me.
My God knows me.
Thank you.
onyinye chukwu adịghị ele anya n'iru ọ bụrụ na ọ rakara ka mmadụ sọsọ naanị oge ka ọ ga-egbuchawa emelu m ala nwata ihe n'anya a sị m onyinye chukwu adịghị emekwa mmadụ ọ bụrụ na ọ hụrụ destiny mmadụ sọsọ naanị oge ka ọ ga-egbuchate emelu m ala esite ihe n'ụwa
a sị gị na-eji ewu gị na-apụta ifi ịgba bren na mkpọ mbọchị ọbụla ị ga-eme ihe ga-ahụ ya n'ihe ị na-eme
ọwụ ya ka ọwụ ya
thank you virgin boy inwe mmadụ ịhụnanya ihe niile gara gị ịhụna nga abịara ya ihe na-ego akawa aka na-enye gị ya mgbe ị na-atụ iche na iwe ewu keta ịmara na ịwụ mmadụ ọwụ ya ka ọgọ gị nwaanyị dị ya ya na nwekwara ihe ọla ada ya nwa ya lụtara ezigbo nwa ọwụ na nwa ya lụtara onye ohi ya ezu nwaanyị ibem ịkwụ n'ọkụ dị ọgọ gị nweke nwere mmadụ ụha obere oge chi nyere udoma ga-erute iko ọ na-abịa nọ n'ụzọ iche n'ọtụ ị nọrọ ebe a naanị ịfụrọ chi nyere udo mana mezichi nwe ma nọwụ mmụọ na-agwa gị ya ana bi geko efu na di egwu egwu mbozo mere uka nwa se nyabute eba oju obu na ebe ga gba oso ni ikwere na ona eme mommy dalu o ezigbo nwa dalu ge nwa le chara anya anya na iruga iru anya kporo nwa ge kpo ya anya dalu ai na ekele gi o thank you abika ya chori gbo ge I chori tibe high life in a very special way mana chetekwa na on 14th of this month na spana na eme wedding na Sonia Results. Sonia Results abu muaga abu kwa the chief anchor eyotago on 14th on 22nd bunke nkonye VOC am I right kwa 15 bunke VOC akwa ya akwa 15 tibunke VOC kedi mbasi VOC na emeye 22 wow okra okra sigo kwa VOC kedi ebe ino kaima liva ige emeye Mirabel, sister Mirabel, we can buy this, oh. Bianzo na sonti na che crash. Kedi Mirabel, Mirabel, we are, oh. Sister Mirabel, yeah. Okay, Messi, Abikon, Messi. Angwa Gabazi, Messi, Akangwa Gikaisi, Padre, Gabano, oh. Chetekwano na 29th, last Monday of this month, elegant face, give me big day, ba. Onya bona tiaru, no ngono kosiade. Come in, she lies, or gaze on your hola. Come in, she lies, or gaze on your lion, tap of corn, this one on your la Oh, yeah, Kawoya. Thank you. I become our big brother and it is here week. Ndaman Kande, get ready. After this man, I got another Tandaman Kande officially. Obinna. Obinna, in your mega way. I don't know, my brother was here 200, 100 of 50 now. Now we need.